Ko sabbin bini o'do golle mballa yo wadde yalla yimbe panduɓe sembe be ana paabe kibaru nguure so dum fu iwi hen mingo sandu wundu kasen duudo sandu du yo nyandu humani e leydi do sandu miden anni wadde formation miden jangine yimbe be be paama hodu woni nafaka muyninde suka jangine du hono neddo watta so defa nyandu wi pomodo ko tawete antone heewi nafa
hobe woni ngawbe fa hokke odo ballibu
tuumaaji panɗuɗe sembe galleji ɗi saɗa tampini sanne sanne e batte ñaw coronavirus o ko kanɗe miccitinde tan oɗo golle faa hannde yalana faabo gouvernement Mali e anniya mo anniyi o faabade yimɓe ɓe covid bonni golleji muɗum so tiiɗini alhaalaji muɗum en faa golle o gasa communeaji sappo e jeenayi woni komin cuɓi ɗinɗo min kaani gollude e muɗum ɗin communeaji ana e région ŋaji Kulikoro, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, kañum e Menaka. Minen e gollidiɓɓe amin gouvernement mbiyete do jigisemi jiri o min naati e galleji kewɗi min ƴeewi alhaali muɗum galleji ujunaji hemre bambara fa e joyi woni komin anni suɓade hakkunde muɗum en e ley gulɗum suɓugol komin ɓurta fuu haqqilde min ƴeewan tafon yalla ley galleji ɗi won sukaɓe ɓe kiɓɓinaade duuɓi ɗiɗi ana hen na du ɗo rewɓe haamili en goni na rewɓe muyninoɓe na du galleji tawaɗi yimɓe ɓe cella ana e muɗum biɗen ƴeewa du yimɓe hono mbayiltiɓe nokku ɗo juuɗi
hoɓe woni gawɓe fa hokke oɗo mballigu
joni joni komin anniyi e gollude fa hande honno pammo wuuɓe gollirde ni e ley oɗo mballa jawle woni komin anni hokkude yimɓe ɓe nanno min ƴeewi somin dokki galle fuu ujunaji tati min dokkiɓe ɗum ɗon lewru fuu fa lebbi nayyi wakkatiji tiiɗuɗi hono wakkati mo gonɗen muɗum joni o miɗen anni ɗu hokkude lewru novembre ndu kañum e lewru décembre ndu
hono ɗum feccirte hakkunde maɓɓe
ONG ngaji andaɗe ɗi min anni ɓettorade ɗi min anni e gollidide saabi kamɓeɓe mbowi yimɓeɓe yimɓeɓe mbowiɓe ɓe andodiri e mabɓe ɓe kolodiri e yimɓeɓe du nono ɓen ɗon cuɓoto nokkuji ɗi dokkal ngal hani waɗede ɓen woni dokkoɓe yimɓe kanduɓe hemɓe du so yimɓe dokkama hono jawle koɓe dokkete ko ɗon e ɗon soɓe muuyi e mbawi waccitidde ɗum e ñawri min kaldi e commerçant en tawaɓe ɗoɓe gonɗo ɓen ɗo miɗen gollide e muɗum
hoɗum woni dabareji ɗi pamɓami yalla ana haɗa ñaw covid-19 o waytade yimɓe
miɗen jokki e séria leydi fa hande ɗum woni min anniyaki rentidi yimɓe fa heewo e batte ñaw covid o miɗen anniyi du waɗde nokkuji ɗo tewete sa wari aɗa wawi lowtude juuɗe ma fa laaɓa yimɓe keɓoɓe mballa o du ana dokke masque ŋaji keɓa ko gatta yalla ana ndeno.